te whakaro ki te ao ki tua, ki ma te imua i te ohonga. E re re ana koe i aku moe moea. Ora tonu koe i au, me he moe au i te moe ngaro. Kua kore te ara ki te rangi e, kua kore nei te maru o tō hā. Keiko nei ahau, me ene wāwata. He katoa mai tēnei rā, he tā mai te koe.
Mighty great ananga atua. He did it.